Ni siku yetu leo, tunaoana leo, harusi yetu leo, wafurahie leo.
Jaoda,
oh mama, ukija kasa mito natongwa leo. Eka yudo wendo, manasiko kama nyoma. Eka yudo wendo, manasiko kama nyoma. Bangni eka yudo ngitna, mama. Eka yudo ngitna, mama. Wamakulweto watimkinda, walosdakwa. Wamakulweto watimkinda, walosdakwa. Wadini itwa watimkinda waritingiwa. Wadini itwa watimkinda waritingiwa. Lamweri pijoeri lamweri pijo geni biwatna pete jaberi nyiri namae biwatna pete wendo sumeni mami anmede arwakni pete jaberi nyiri mama anmende arwakni pete wendo basna ave amami airi basna iramadu airi mama iramadu
Barikiwa studio
nimepata tabibu tabibu kweli. Nimepata barafu, barafu wa moyo. Oh baby na inekende. Baby niwe, sweetie niwe, honey niwe, wacha wajue niwe. Baby,
yesterday,
jadiana,
sweetie,
usipchunya mama.
Siku yetu leo, tunaoana leo, harusi yetu leo, wafurahie leo.
Jaoda, Jaoda,
ni siku yetu leo. Harusi yetu leo, wafurahie leo. Walimalima waliwedo walosudakwa. Walimalima waliwedo walosudakwa. Jaber makilweta atiri pachoi musu wazazina. Makilweta atiri dala imusu wetena. Makilweta atiri dala imusu minena.
Deli tie dala, jodongori tie dala.
Imusu wetena jaber, nyoja jumbo ganane. Ine wendo na mama,
ine wendo na machunyengi yoko.
Inembasna manasiko kamanyo ugayana jabini bimak banda mam ubut jari endala inembasna basna nyewe inemitna manasiko kamanyo kayengo ay mam jakwat lemwa lemwa. Wachak niwa gira, wachak dakwa jabe. Limwa.
Ahadi zote ulizoniahidi umetimiza.
Manyumba magari, matrip za Dubai, Malaysia Zanzibari. Baby nimesama.
Animera jabe.
Ni siku yetu leo, tule wafurahie leo
Jahoda Jahoda
ni siku yetu leo tunaoana leo harusi yetu leo Enkinewa Inewena na mama Inewena na Airi mama Chunya mami Lollipopna Malaika na Manyolo pile Na ini mairiga mam mama ini mairiga mam mami
siku yetu leo tunaoana leo harusi yetu leo wafurahie leo
Jahoda Jahoda
Studio.